Aïe, 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 aïe. Et vous figuez la gueule, mais à chap.
Anyway. Come si na vita bila kupigana usiyeshindwa. Waangameza mbele ya watesi usiyeshindwa. Umeshinda vita bila kupigana usiyeshindwa. Waangameza mbele ya watesi usiyeshindwa. We Baba.
Wasikize. Kwa ni jaribu upende huu. Wadada pekee msie shule. Come on. Wadada jamani na sie. Wamekuja wadada leo. Wababa mbona? Sio wababa. Wanaume. Come on. Watch out. ni kama mnielewi nye. Sauti zako mbele za Mungu ndio kumwadhimisha Mungu, mwambie ushindwe na chochote, ushindwe na chochote, ushindwe na chochote, ushindwe na chochote. Come on. Mwadhimishe Bwana, mwadhimishe Bwana. Unaweza kufanya zaidi ya vile tulivyokuomba. Wako kila goti litapigwa.